and stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Working harder, make it better. Do it faster, makes us stronger than ever.
Ha ha ha! Wayo! Nimeshinda! Aki kompanyon! Meli komboa!
Dacha! Dacha! Natembea kwa kuvimba kwa sababu nimeshinda. Kika wangu Yanga Simba, nilijua watashinda.
Nikabeti
una cheki vipi mechi bila mkeka wewe, wakati ukupali machi muda ni pesa wewe.
Tena tunabeti timu zote Tanzania, UEFA Ujerumani, ligi zote Italia, Uingereza, Spain.
Watu wanashinda sana Parmaj.
Sana.
Hebu nieleweshe, wanabeti vipi?
Mbona laisi, ingia www.parmaj.co.tz. Beti hapo, alafu Parmaj, ukicheza lazima ushinde.
Parmaj, mina beti Parmaj.
Hakuna kama Parmaj.
Parmaj, mina cheza Parmaj.
Uduma kwa wateja masashi
Parmaj. Mina beti Parmaj.
Hata basketball unabeti
Parmaj. Mina cheza Parmaj.
Hata netball
Parmaj. Mina beti Parmaj.
Cheza la ushinde
Parmaj. Mina cheza Parmaj.
Hakuna kama Parmaj.
Hakuna Parmaj. Mina beti Parmaj.
Ushindi bwele.
Yani Parmaj. Mina cheza Parmaj.
Ndio mimi mkali nasemaga, hakunaga beti nyingine zimekuwa Parmaj. Ile Parmaj yenye Parmaj. Tubeti ni Parmaj pekee bandugu zangu wote.
Mademu wana kuja mbio mbio, kisa nimeshinda boda boda. Wengine walisema beti sio kushinda rabda nimeroa.
Tena tunabeti timu zote Tanzania, UEFA Ujerumani, ligi zote Italia, Uingereza, Spain.
Watu wanashinda sana Parmaj.
Sana.
Hebu nieleweshe, wanabeti vipi?
Mbona laisi, ingia www.parmaj.co.tz. Beti hapo, alafu Parmaj, ukicheza lazima ushinde.
Parmaj, mina beti Parmaj.
Hakuna kama Parmaj.
Parmaj, mina cheza Parmaj.
Uduma kwa wateja masashi
Parmaj. Mina beti Parmaj.
Hata basketball unabeti
Parmaj. Mina cheza Parmaj.
Hata netball
Parmaj. Mina beti Parmaj.
Cheza la ushinde
Parmaj. Mina cheza Parmaj.
Hakuna kama Parmaj.
Hakuna Parmaj. Mina beti Parmaj.
Ushindi bwele.
Yani Parmaj. Mina cheza Parmaj.
Alo, ala njomba na mpupula. Kuna nchongo na topali maji njomba. Vambia vatoto ote. Mtoto wa dada, mtoto wa mpwa, wabeti Parmaj njomba. Parmaj njomba ukicheza lazima ushinde njomba. Parmaj njomba wana mambo ya hatari. Njomba ukitimama nchale, ukinuka nchale, lazima ushinde Parmaj.
Dacha on the beat.
New sound.